sa disentaga esimyoli dizingelwa incho lo ezingizoxolo ayaphenama Abaleka njengengqondo ekhelekhele Isicethelezo zibele kuthando noxolo Navela ebantwini ndingumzi omiphe sukwentaba
Stendelezo, 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 stendelezo.